I love the easy entertainment.
Couple
jam. Silent soldiers. When 2-1-2 cross clip. Zoza inenshi pusaza ninebo kwanzile umbi bulaza zikavela kana nebo bulaza tungola kupiti na wewe saeza gana imba bambi balampano kungweza gana fika bambi balanda pamaguza chakapishe wufi yoni opoza ulia mwaka wanzi na nebo kaleza tafia kulingo keshe pongolo oza nga wafirwa dansi ilia maria loza numbaleza antwa labamulu nga toza mpela producer saeza konko manizo kembota yaza nipeza wa mwena chakwa mwanza sonta kukunga chakwa mwanza Zashite chobe chakwa mwanza.
Mbedisha
Kwa mkwa 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 beats.
Kwa kufini
Ndefu wafushi konga nye kufi Pajina ayro adishie hii.
Ok ngile monish
Wila mkwa mkefio teni godfather.
Nisho sikefie wo kwa chichon kwanza.
Narichula sana yala balansa. Muteka nye sana na mwewe pulaza. Sigente nonchu kubawaza. Isamba ya isapa kwa skin deza. Wansha lelo mailo zani pesa. Commanda music abdu banza. Fosa po dance ya mutale mwanza. Tuishi vazi vanga wala ngoza. Kapanga story kwa chu olva mtukuzo. Rofona five Vida song watch wowza Mfwe fie wefi na imbe fia maza tapu tapunga music ya kwa mulaza Funye fie bonga makoni kubonanza I'm so hot inge mba ula puleza
So wala kunga nya posha
Mwachi fini so funa shida fuwa
Ika nefi wino kweno
Akushpada niza yara
mati
yara basha Yara fia mazana ini
Trila nukumba tumfu
Chintu chove no munobe una wanza Bifu na kupela nonchu una wanza Na basha pumu bongwa pa kwati nileza Cheka pankanda se muka reza Yo mwala sapike kwati mwa reza Mwatipaka fifi kembo tayaza Ni gani wose bafuliza Sa umfa fintu mkwe batiliza Ukiri na nomba pa muru Eliza Ule musha muma niga Eliza Location twa shuka inyo zani peza Twa sangwane mpondo kutopuleza Nga vufi na kwe bafuka ni gaza Nga gai waba gai gai fuka ni gaza Snitch the question is wambo katoza Live wire nda tizimia ni teza
Kunzi Nishesha ni mwepa Buturi wapatili vwea jibu kwa vya kutin Basa heza Kufu shako jabantu bachi umfumfu yukaribu
Nobody gonna mix much better than Best asa heza on the block
Yama zana iru hadisha kuyesha Kee smooth Jiko fini Yatukunde kuna wapondo nomba Hadisha
Ida SAT isa heza Jimmy Sonic Chimcho Master PMP 20 cent the peacemaker Mr. One Kivenego Ida vashi zango
Sablo
G-Boy 99 Bashlights wear Joe Booker Example Commander my solo Chiponyo mutakazifu G-Book Blue Captain PC Top Blazer Mr. D.U.C. L.O.S.K. Boy Liz Marlo Bash Angel King Sweetie Jet Dogo Kole Chiso Team West Siren Soldiers Class Clipo Watagagan Swaggy DM Mining Last Side Zikas Team West Kopala Swag Kasama L. Stone Ela baka pisha Azia This Marlo Paso Wetu
I love that is entertainment music
Another one, says the feed of people in the mix.